Zwolf.com.
Yeah, I'm ready now. I'm ready now.
I want my dick in the simbi.
Iwe.
Mazandis.
Yes, I.
Elekasle.
Selako. Wipe your chanda na ke. Akapato shana futi ketike.
Akaju.
Fumitazo ture shana ketike.
Akaju.
Kalite muche no timu kepike.
Akaju.
Fira kalifia kal.
Akaju squatai.
Tuma divorce madam munga tachaya.
Akaju.
Tula kadu kwanga mofonde kachaya.
Akaju.
Bareta dub na mashaku inende fwaya.
Akaju.
Request ya kare lalaba.
Akaju squatai.
Dite pango matoto volapo.
Akaju.
Kuchira tuwa baneta kuulapo.
Akaju.
Serela pano matiempo. Sapo.
Akaju.
Tule shana.
Akaju squatai.
Yeah. Ibira dip na chiri. Shere tepe Nalaba bot kuno ndetere ni keche
Akaju
Penny boss narafunku la ponoro
Akaju
Sentu chilowe she
Akaju squatai
Aisa na majabu nevonde shana
Akaju
Bana waka lume na waka shana
Akaju
Natilila leta kwa waka shana
Akaju
Ichichabonse
Akaju squatai
yeah. Awina jackpot bamo perelamo
Akaju
Nidansi ya paketi kena pakalomo
Akaju
Muka six paki na wawo bebe na wawo
Akaju
Achikarichi
Akaju squatai
Umupera kashi wali mulowa
Akaju
Don't fall with no fire, fellow aloha.
Akaju.
Gao petu rimbalilo musowa.
Akaju.
Uyoba musowa pali.
Akaju squatai.
Pasta pepe sheverele, sheverele.
Akaju.
Isha muturo tare fire, senderele.
Akaju.
My member zari batevelele na.
Akaju.
Kash mucheche muali.
Akaju squatai.
Mwemo tanzo pasha kuya na kupera.
Akaju.
Tayashupa kuchana na akapera.
Akaju.
Mwanangalile ponzo ala kumupera.
Akaju.
Baka kukaka pali.
Akaju squatai.
Isha kusamo shana na ba mukabene.
Akaju.
Bamu na ba Bona pafia vene
Akaju
Fiopo fiopo mdaro fwase vene
Akaju
Chanda na keta etoni
Akaju squatai
Kete umpobu nyori nyora pagula
Akaju
Na twingile towera pakula
Akaju
Mushemo haikona kunshikula
Akaju
Kuwa ndualika
Akaju squatai
Corona vaila siporango roma
Akaju
And PhD na diploma ya
Akaju
Turi mafete tenga sangoma wa
Akaju
Edo waishi bamburi
Akaju squatai
Let us pray in the name of
Akaju
Gawaite mwaselelo mo
Akaju
Gana luba mundelelo no
Akaju
Ishane no mo
Akaju squatai
Azue yae mash quick like
Akaju
Komote dismiss you stupid like
Akaju
I don't tolerate if you hide that
Akaju
In the world imbobo
Akaju squatai
Ye upaburu kutupu mputu
Akaju
Tawasana kwa batipu mputu
Akaju
Na ilo kutile mfunkutu
Akaju
Baka fulu kutuna
Akaju squatai
Seleni supi ya fimbombo muri tu
Akaju
Juskwatai fight mponena tu
Akaju
Dance ya usaka no Buru kutu
Akaju
Iwo mwana kuno
Akaju squatai
Whining
Akaju
Music got spontaneous
Akaju
Wapia chanda na
tu Akaju
Asif
Akaju squatai
Chumomo boya panikeo Beba tana hili godi shinai Real rap Ni chanda
Oh yeah
Yes
I don't know if you're
Zwolf.com.